musicblog.co.
Chino chalo chitinkala ni makuachia. Tunga chitike woingoli bima kuachia. Ndiye ija upushinga CV endia. Ukabwela wafosinga vabendia. Chino chalo chitinkala ni makuachia. Tunga chitike woingoli bima kuachia. Ndiye ija upushinga CV endia. Ukabwela wafosinga vabendia. Chino chalo chitinkala ni makuachia. Tunga chitike woingoli bima kuachia. Ndiye ija upushinga CV endia. Wabila wafosinga vabendia. Chino chalo chitinkala ni makuachia. Tunga chitike ngotigoli bema kuachia. Ndiye ija upushinga CV endia. Wabila wafosinga vabendia. Mamuna everyday ni kusakila makuachia. Leka ni 7-8 nizuje masaka. Yoti gunduza ni anatia wakurusaka. Nifuna chizidi la daily inepansaka. Njabani wambili bache tekera warasta. Bena wani embekeza ngatini za napsa. Isani heavy duty watizi wanapospiti. Kaleza pita pita tima suka ngati jiki. Nikoropa.com munga funse ule tom. Na mwabatina chinjani otyo mzima bom. Nikoropa.com munga funse ule tom. Na mwabatina chinjani otyo mzima bom. Chino chalo chitinkala ni makuachia. Tunga chitike woingoli bima kuachia. Ndiye ija upushinga CV endia. Ukabwela wafosinga vabendia. Chino chalo chitinkala ni makuachia. Tunga chitike woingoli bima kuachia. Ndiye ija upushinga CV endia. Ukabwela wafosinga vabendia. Chino chalo chitinkala ni makuachia. Tunga chitike woingoli bima kuachia. Ndiye ija upushinga CV endia. Wabwela wafosinga vabendia. Chino chalo chitinkala ni makuachia. Tunga chitike ngotigoli bema kuachia. Ndiye ija upushinga CV endia. Wabwela wafosinga vabendia.
Kata Arsenal, no Arsene Wenger. On the hustle, to chasing a matenda. Out in Mazabuka, where it's sweet, where it's splendor. I want the money fresh, don't mix it up like a blender. 9mm and senior is the messenger. Talk too much and like a teacher, I'll be checking ya. 9mm and senior is the messenger. Talk too much and like a teacher, I'll be checking ya. Your team skinny, you look a bit peculiar. My team heavy, you test and we schooling ya. Your team skinny, you look a bit peculiar. My team heavy, you test and we schooling ya.
Chino chalo chitinkala ni makuachia. Tunga chitike woingoli bima kuachia. Ndiye ija upushinga CV endia. Ukabwela wafosinga vabendia. Chino chalo chitinkala ni makuachia. Tunga chitike woingoli bima kuachia. Ndiye ija upushinga CV endia. Ukabwela wafosinga vabendia. Chino chalo chitinkala ni makuachia. Tunga chitike woingoli bima kuachia. Ndiye ija upushinga CV endia. Wabwela wafosinga vabendia. Chino chalo chitinkala ni makuachia.